Asoza inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 19, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko yagenze neza no kurusha n'izindi zayibanjirije. Perezida Kagame yongeye kwibutsa abategetsi bagenzi be ko bakwiye kwitandukanya n'umuco wo kuba abanyamwigendaho mu kazi.
Icyambere noneho system kugira ngo ikore neza igomba guhererekanya amakuru, kuvugana, kuganira, kumva ibibazo kimwe no gushaka ibisubizo. Impamvu binanira abantu kugira ngo bumvikane bavuganye.
Iyi nama y'umushyikirano itumirwamo abayobozi b'ingeri zitandukanye z'igihugu. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, akurikira Kadafa Umurinzi, ntiyatumiwe. Gusa ntiyanabuze kuyikurikira mu bundi buryo. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko atari ubwa mbere Perezida Kagame akebura bagenzi be, ariko ntabona impinduka.
Ikibazo ni kimwe, ni uko abantu bakora nta bwisanzure bafite. Igihe tuzaba twubatse igihugu kigendera ku mategeko, umuntu akaba azi ko ari mu nshingano ze, natazirangiza hari urwego rubishinzwe ruzabimubaza icyo kizakorwa neza. Umuntu agakora yikandagira atinya ko mugenzi we ajya kumutangaho raporo, haba bamukuriye cyangwa se ubwo mucyama. Ibyo byose ni bimwe bituma abayobozi bacu batarangiza inshingano zabo uko bikwiriye, bagakora basa n'abagendera ku magi.
Perezida Kagame akavuga ko badashyira hamwe mu miyoborere bakigaragara no ku mugabane wa Afurika muri rusange, aho biyambaza abanyamahanga ngo babafashe muri buri kimwe. Kuri Perezida Kagame hari impinduka zikenewe.
Ariko ntabwo hazaza umuntu ngo aguhitiremo urugendo ugomba kugenda kandi akugufashemo. Icyo ni cyo cyishe u Rwanda, icyo cyishe Afurika, icyo kitwishe. Niyo mpamvu nanjye muruhare ukuntu mugera mu ruhe rw'Abanyafurika ngo muruhe guhora muri aho. Isi yose ibagirira imbabazi, iyo bagirira imbabazi mu Rwanda.
Ibyo kutita ku nshingano ku bategetsi bagombye kudaterera nabo bashinzwe, mu mvugo iziguye Perezida Kagame yabaye nk'ukomoza kuri bagenzi be Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Felix Tshisekedi wa Congo. Avuga ko abaho kwita ku bibazo bihangayikishije ibihugu byabo birirwa bivuruguta mu bibazo by'amoko bitagira icyo bifasha.
Bamwe mu bayobozi ejo natangaga ingero bakibereye nka kera hahise. Abantu bayoborwa ndavuga kubona abantu muri iki gihe baheze inguni batekereza iby'amoko nk'inkingi ya mwamba yagombye kuyobora politiki ku by'igihugu gikeneye gukora, iby'abaturage bakeneye gukora ubwabo bidasubirwaho n'uburwayi. Twarangiza tukajya hanze tugatangira kugatakamba, twebwe Abanyafurika murabona iki gihugu. Nibyo wemerewe gutakamba, ariko ugomba gutakamba mu kuri.
Mu cyumweru gishize nibwo Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yabwiye urubyiruko rw'u Rwanda i Kinshasa ko yiteguye gukora icyarufasha cyose ngo rubohoke. Mu mvugo iziguye Perezida Kagame yatanzeho igisubizo.
You have your people, your own people, making ends meet.
Ufite abaturage bawe babona ubufasha mu buryo butoroshye, bambaye ubusa ku mihanda, barashonje, nawe ukaba uri hariyo uvuga ngo urashaka kuza ukigisha u Rwanda icyo gukora cyangwa kugira icyo uhindura mu biri mu Rwanda, witwaje iki? Ntacyo uriho, bidasubirwaho ntacyo. Ikibabaje si urugero rumwe, birasa n'ibya rusange ku bantu bitwara batyo basigaye inyuma. Ku bwabo bafite ikintu, niba barakiriye, niba baragihawe cyangwa barakibonye mu nzira z'uburiganya, noneho iyo umufuka wabo wuzuye ikindi gice cy'igihugu cyabo, abaturage nabo kwigira mu kuzimu. Ibyo ni ibyo tubona hirya no hino. Mu mwanya wo gutekereza kugira ibyo uhindura mu Rwanda, kuki udahindura ibyo mu gihugu cyawe?
Mu gusoza iyi nama y'igihugu y'umushyikirano hirya no hino mu Rwanda no muri diaspora, humvikanye gushima gahunda z'iterambere u Rwanda rumaze kugeraho. Hari ndetse n'ibibazo bikibangamiye abaturage. Uyu yari kuri site ya Burera mu majyaruguru y'u Rwanda.
Dufite ikibazo mu karere kacu ka Burera cy'amazi meza adahagije. Aho dufite amazi make, tukaba dufite ibigo bigera kuri 40 mu bijana 38 bidafite amazi meza, ndetse tukagira n'umurenge udafite amazi meza. Mudufashe tukabona amazi meza ya Perezida wa Repubulika, byadufasha kurenga isuku, kurwanya indwara zikomoka ku mwanda.
Kuri ibi bibazo kimwe n'ibindi byavuzwe n'ibitavuzwe, umunyapolitiki Ingabire Umuhoza hari uko abibona.
Nk'uko bisanzwe inama ihuza abantu batekereza mu mujyi umwe, byaba byiza bajya batumira kubitsa twe dufite kundi tubona ibintu kugira ngo abantu babwizanye ukuri barebe ibibazo birihe nk'ubu nababajwe no kubona batavuze ikibazo kijyanye n'isenyuka ry'imiryango uko ingo zisenyuka mu Rwanda ni ikibazo bagombaga kuvuga bakivuzeho mu mushyikirano washize uyu munsi nari nitegereje kumva ko bakivuga ese ingamba bafashe hari icyo zatanze kandi bigaragara ko ntacyo zatanze kugeza uyu munsi
muri iyi nama batangaje ko bashinzwe kunoza imyanzuro iza kuyifatirwamo bazayigeza ku bayikurikiye mu gihe kitarambiranye ni inama ngarukamwaka ibigomba gusuzuma uko iterambere ry'igihugu rihagaze imiyemezo izindi ngamba zirambye z'igihe kizaza eh bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.